Namatire den gondi yamde jowi terke min taji chapande tati kibaruji modo dotande studio kalango min o marhama do masinaje den godi seni siaka. Ender koy kibaruji meden ni en kala e wiidi hande silma leddi Niger no tawa e jurginagol illu kenga gam battal e mayde Zalika Suley arano puddudo wadde silma do enda der leddi meden Niger. Jingare mayga goto gado silma no famina en do enda cedago mudum ko be golledi non ne mbi en golleji gadol julde biyanu to enda agades altine bitti do woni ko fuddi en nanan der kibaruji meden labi e yadu yeso kebaado hikande hikande e der maccu yewter meden pindino hande yatana halana e hokkude lamdi do halaji gondi no ya warta do filla tugal ko isintani be nyaw corona virus dun ko wi'a sayni do hokke ugunya jene do jerne may ko tufenu kori jamirte mo Zalika Suley no bi leddi Niger non debbo puddudo wadde silma do enda der leddi meden Niger kengan woni ko o may o Zalika du boyi no wada silmaaji do enda der leddi meden Niger dun sabbi bini ko hebi barjaajiji kewdi do der leydi meden yaade der leydi yesin no jingare mayga gado silma golli diddo e makko kaludo golleji ko wadi fande makko yaade nafi sadam sirfo yewtite
Zalika c'est quand même la toute
Zalika o kan won debbo arno nabe gado silma der leydi men Niger o fuddiri du kon ni wadde silma mo Mustafa Alhassan wadi wakati mudum o lati suka sanne men ngondi e makko do tiagal mum wadde silma goddo kanko Umar Ganda en nonon du wadi silma ngaji kewdi der leydi kany e leydi Afrique o hebi du kon tammaaje darje do fi silma o enda sanne min e mabbe ni ngondi do min ngadde silma ngaji di ko micciti to woni wakati ko min ngadde silma goddo sey baddi mi puccu nguli kan tambimi haadore ID bone kankay ID bone oni o jogiti faadu hanti do yi kan fu se o wiya kongo goto ngol fa hande dum don woni mi yekta e mako golli ga kadi ko wa'i fo silma andi silma leddi Niger du wala sembe sanne dum saabi o jodoro wi non jokka wala wad bay hunde fana wala kayna nangimo yottini mo do
et tout d'un coup elle a été atteinte par cette maladie qu'elle a emporté peu à son âme.
Altine hecci kenga onon golleji fijo julde biyanu fudda to enda agade Sidi Ahmed Dodo ardido sigilaji ngo fijo famini nimbe yadu yeso kebaado hikka o Anise Karim yewtide makko.
Après le rituel on prend un
tagal ko watte dum wadama sey mbaggu mangungu ade wadde jojjine hono bitedo tambari o kany won ko fioto bagungu laabi tati tagal mun no mbaggu hokkite sukabe kinno no pia dum du kono noddangal non won ko watte yaade e himbe wuro agadeje fu e paman ke batu biano e nda fuddama non to ko sendi dum ni woni hikka sabar mawdo mo gallurde kany woni ko hawji sigila majjum be jojjini jati fedde mawdo hawji de sigel ne latimi ni gonder mudum jojjindu kono pelle godde ko to sappo e go fule sigila on enda tabu himbe hewbe no ngara yewa kulle den endam nyalan arandernde dum watta kenani no kuro wotere dum wada ka senna nyalande tata berde den dum fuddo dum nat jokkay e le wurto e yiro le boli wuro go yaade yude hande de endam biano on hanana wada balde no gay e nay balde no gay de fu himbe filodi non der galluje den endam balde nay de kany woni julde
4 derniers jours c'est pour la fête.
Dimma nimbe koyo bononda yuwole mawde tobude miriya nder jemma nogay e jeegon lewru jie galleji hemre sappo e tati dum jewta e nimbe ujunere e hemre e chapande tato e jeegom ko o bononda hewti dey fedde gon singama gam wallude be bibbe wuro ko bononda o hewti yeru no mamman rabilu halilu mer miriya famineri bandimi Mustafa Mamman Sani keddono dudde ma challalo
113
non galleji hembre sappo e tati ko bonanda ndiyam dam memi der mudum ta ko to himbe ujunere e hembre e chapan tato e jeego non non du ko dani ciudi chaadi wana kemi didi e chapan nay didi gada ko wadde wuro mango go endani gure godde jaadi le commune o kandu ciudi chaami ton sanne jonkay hon himbe hawjibe denagu be jahan tondu be tobe ndara noy wonno bonanda o foti
partir faire la situation.
Nani sakota tanda mayayi kaddi wuroji to demal watte der departement mo mayayi le region marade fu kebi awude yerno zanadu gudanaw derketer kaji do filla demal der o departement famineri o halidu e wide hitande hekkande remobe kebi mballa yade to gomnanti e pelle mballoje an ko darta filla awdiri jawnidi Isufu Shaibu yewtide amako famminiri hanoni
la saison hivernale 2021
a dungu hikka fudenani e de feccere darre lewru juin yetti moy e le feccere dide darre lewru juin wi endan far filla awr non jonka se hisama keddi gure kemtede chapande jeego ko tawa do en le departement o fu hebi awi timmini awre mudum wakare mo gonde o dar filla ko dar forente audir didu minin ngodi safare hejunde le mangaja amin ko lati semi nodda fumini tigi fan wodi do fi durudu gol e kulle bonnoje autorditi di endan der departement
au niveau de l'ensemble du département
non non le wakati ndungu mane mbiem fuddan ndungu do endan le leydi meden Niger non wakati non ko woldeji kepata na tudde hakkunde durobe e remobe le departement mo mayne sorwa region difa labi fu ko jama hikka ko hisinta e surude di woldeji Ousmane Kaccalla gaso secrétaire golleji fedde hawjinde fino kuja kautade nani ko yubandi min Gerema Ibrahim
yanzu a cigo wanda mana
le wakati natol dungo miden keba fitinaji natoji hakunde remo e remo chaka duro e demo e fahande chaka durobe durobe e ko emu der fitinaji din do demo e demo no kaba do kerol e wiide ko anati der no ko durobe e remo be du no kaba seni demo on remi natude e gurtol mane duro on do yofi dabbaji mo nati der gese fitina hakunde duro e duro hepta kena le nokku to be jarnata dabbaji do mane to be ndurata do kulle de fu no kebante mosola le commune mayne sorawa o gamin kawri nimbe wuroji kewdi e sengude fedde do fi hawju kulle kawtade no wodi dula bilamu kingadi gammu min kollan ko irudun yeyiti tako fillito kasin
balato itasiba inshallah
nanne mbiyan walde nati hakkunde sukaɓe ummatore ɓe birnin kazowe nder département Goure fawaɗi goto mayi nder mum nde walde du natana chaka sukaɓe ummatore ɗiɗo ɓe leñol gotol de ardiɓe hausu mairi ton e laamiɓe finatawa keɓi singude hawrinde gam waddude narral e potal Boukar Djibrilou maire birnin kazowe nani ko wi bandi min Ibrahim Manso
Allah ya kawo fata
Allah waddani himbe haddo chaka sukabe der balde de sukagon modubi sappo e tati yuwi bandu e labi fa warimu suka goto gondu yuwi bandu e labi kandu nawni dun joni to kalami sukon loktorore der ko yawi min kawri don meri do inde minen gon ardibe commune on gam min ewida dabare ko min joddinta gam mosolo hebo do fio jema are nangani min gam waddugo balla min koja lawol kadowol yilade e labi hala didaba kam min kali domu kandu min kadi suka mo yottaki dubi sappo e jitati sarobe mum ko kadum popporore gam yilo do mayre do halagi diddi fu min kaldi min poti min joddini labi kadoji don wadi dottijo gardo fu wodani min adi ko hadan suka mun yirido e labi
nanne favare joni bi en gubal partije be gala e lam indi tirangal cap 2021 acc e frc kengano noddi hokkobe habaruji do to biro parti rdr chenji gambatte halude no fi leydi ndi wonno yara e jande kettine nanne ko Habibu Kadawre horejo parti SDR Sabua goto tawado de gar gubal wi Faisal Boubacar
au regard de la gravité
do fi diludu leydi go wala no wadira no wodiri wadi dental cap 2021 hautade e AFC ACC ibe godi jote do no fi jandeji leydi Niger sojori gada to bibbe leydi ko kube seda do rafi hokkugo sembe go gomnati on wadi ko waddi ande sukabe ekol sojori gada gada nido minen jama e dane mawne yade he gomnati on yofa kerol nangabe do fi politique on
post electoral
nanne mbien no gay e jetati leru ji e hitande funo battuno nyalande itanande leede duniyaro gam batte ala e nyaaw olol ko wite hepatite b yeruno fedde leede duniyaro hawjinde cellal bibbe adamabe famminiri Chapande jetata do hembre funa tawda e ngu nyaw biyetengu olol. Dr. Agali Anaba, loktorojo mawda nyaw to nyaw olol nani kohalani do endan no iri nyawuji ingon tiri tonder loktorore agadezo otawa. Anise Karim yotide mako.
Il y a plusieurs cas d'hépatite. L'hépatite
A. Ko anda dum endan nyawno latingu simun heewi sanne no wodi ko min biito A et B et C et D et E fu jonnon ko burdudde sanne sanne de leedi ni kan wonno olol gol bengol kandu konda woni ko min yewtu nyawuji to endan tokkino golla do mu sanne kandu buri bonde sabu se nangi neddo fu ya wayna yofude joomu ku bandu joomu hinno no tuta dabbe bandu mu hinno no nawa gite mudum du konda olda buyi ko won he woni ele himbe nyawngu enan nanga joomu tawe faama yal nyawngu nangi fey do himbe hember ko nyawngu nangi du konna fu chapande jeneyo be endan no dada besi sawraaki sappo be to kan ko dun tinnanto sey nja chawro olol angol don joomu ne heba dum der hendu maadu kondan goddo raaba ne naadu faande do raabo dira farfal juji himbe don nonon du edun wodi pestogal ko hisinto
nyaw la vaccination existe c'est un moyen de prévention.
Jonka sai garten e yewtere meden pindirol wakkati majjuni halaji no jaa e wartude do der nyamay faminde ko nimbe gonana no kokke ujunaji jenay jenay ko ngadane tuugal kural ko hisenta nimbe nyaw coronavirus tawidu no proje non biteddo filio socio ko gomnanti e bankial leede adunaaru gonno ballita nimbe latibe dalila nyaw coronavirus waddani du en sadorma fanta samsu sumana amad famin nimbe koodi
wadi ko watto lebbi ni endan projet goto biteddo filet sociaux no yeddana himbe ciede himbe latibe du no tawda sadorma far jawd ele fi coronavirus ko wari leede niger do endan dum ko na ballaga no latido banque duniaru biter banque mondial kanyum won ko waddin dum leede niger en dumna dide sappo e goo won ko dum fudda do gallu nyemen ko watte yo galleji ujunaji temedere kay won ko dum darto le community joy jiade gallurnde enda fu kana woni ele balde nanama halaji gonno pilo wi ama hono cedde endan neddo wawata heddede se wana tawe kanyu on endan yeyi wado pesogal ko hisinto corona virus on endan wakati be golbe cendan himbe der bangere gudel der commune gobo gallu nyeme do endan min tawi do rewbe hewbe warbe fa heba talkel hokkoto dum heba cedde endan be bi min kambe ko mabbe be nanni halaji gondino jilodi
wallahi no wallahi ya cedde ni ballano amma cedde covid no wobbe bi amin de ni cedde ko kama juni lawol idabo de min garti min gadante kural gal wobbe do bi'a sadakanno dey minen kay ko min andan ni woni wallahi tawke tiede de deni neddo nyamiide hala gonno lay gan hana bolunno wi'a tiede balla covid no no winda ba hetikel gil
kala ibrahim gondo inde projet do gal nyamay ko fenni halaji di enda fu
no c'est faux
dum wana gonga no fewre no gam neddo heba renade yona yokede tiede tiede den gam wallude nimbe dalila nyaw coronavirus tampi hunde fu hauta dum e tugal nyaw coronavirus nga projet on tokiti ta kon sako fama to ko didon cede den na dum ngatonde denne noy watta ko neddo tilsine to fede sembe sembe
forcer a bu vaccine
hajara jia kanan le banger gudel do enda o hebi talkel makko hokkoto mo lawlo heba cede enda kanoni o wadi nyalaade mo yawon warta o matay baye hunde halaydi o wi hunde fu onanay do mudum
to wallahi cede covid den yanno gam minen kay kanje gaddimin do min nanay fu to yi'a kural gal neddo wadante den ko hokke cede ko min andini woni cede covid den woni no sendane himbe cede do wadimin do
do gallu nyemay kokkol cede endan wadama ele commune nayabo do gallu nyemay fa timmi commune gobo du fuddanama kano woni timminaka tafon de ko woni hen woni subade himbe hanbe hokkerbe no woni hore mudum der odo commune gobo mo gallu nyemay
do wante kibaruji med e fulfilde tili Allah hewtin den jago mi to min gadda taw kibaruji ko studio
kalangu difa do radio alternative
lamba chapan e jena tobere inay fm zender
do radio gaskia lamba chapan de jetati e jena tobere e joy fm
mara ido radio sarawnia
lamba hemre e didi tobere e go'o fm kyota
do bonfere fuma lamba chapan e jena fm studio kalangu